SHI RKO Circomedia. Yo 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 yo. SHI RKO. Sing. Me go yeah. Sudden fly you. What? Why gonna say me love a betray? Me feel like I could have just go away. Me at a hold me down for a delay. She go on the tune. I would like to cry with a slay. Yeah.
Najitutumwa namonesha mapenzi ya ukweli. Anasingua ananita dogo dogo nitafeli. Namwita baby ananiona kama simkweli. Anasingua kwenye mapenzi ananikejeli. Kumbe Serengeti boy najisumbua tu. Eti kwako nilifata bei we mke wa mtu. Why ulinifanya toy ndo sikujua tu. Penzi ulinipa kwa siri ukiamua.
Danga danga.
Kwako sijaja kudanga.
Danga danga.
Nilikuwa na unapokea mchana usiku no kutafutana peleza watu ni kuite mama wapi na wapi yeah. Unapenda kujificha sana utaki kuonekana kumbe we ni sugar mama mie sitaki yeah. Unaniweka roju roju ju
roju ju
na tayarisha chora tatu I love you. Mbona unatia sumu penzi letu? Ni nani wa kumlaumu kati yetu kama si wewe? Kweli pesa unanipa mapenzi ya kweli nakosa. Ya from my body rika mama. Unanita dogo
danga danga.
Kwako sijaja kudanga.
Danga danga.
Nilikuwa na kupe. Aibo, nisepe.
Wacha nisepe, nisepe.
Kumbe wewe siyo saizi yangu.
Nisepe, nisepe.
Ai, ai, nisepe.
Wacha nisepe, nisepe.
Nikatafute taibu yangu.
Nisepe, nisepe.
Mina zisishi na ninajiwe.
Wacha nisepe, nisepe.
Nikatafute na zimweza.
Nisepe, nisepe.
Ooh.
Wacha nisepe, nisepe.